mbe wanga mbonjagala, you really love me ngamba. Lwaguma nochatula kumutima, lwali lwakumeko lunaku. Mbe wanga mbonjagala, you really love me ngamba. Lwaguma nochatula kumutima, lunaku lwangamba. Lwali lwamuwendo kuva kumacha, ngenkube tonyelela ngana kasana kakilila, gempe wefua eleta kawowoko mukwano, ngawendo woza simale bilungi byakola. Ebisulo bisula kula mu biloto kuzuku kanga pilo, omulungi gwenjagala yandemye okwebaka oluusi nesibya. Omulungi wange yamanyi byakola nesanyuka, yalina ebyange byonna omutima gwange. Lwali lwakumeko lunaku, lwe wangambo njagala, you really love me ngamba. Lwaguma nochatula kumutima, lwali lwakumeko lunaku, lwe wangambo njagala, you really love me ngamba. Lwaguma nochatula kumutima, kigambo kitono nnyo naye tekyogereka kugwoyagala. Buli bwochatula atunula maaso nofa ensonyi, bangi bakyogela nnyo bagala nsimbi, atabandi bakifuula luyimba, twakitamwa nayo nekimunjagaza akijje mundeeri ku mutima. Kati nno kenkitegedde kamupake lava kakase, abennugu mwesege kuba eno lavu gyendese yamaje. Bwendaba mukwatako nswakira okukira enswele nkubeko. Lwali lwakumeko lunaku, lwe wangambo njagala, you really love me ngamba. Lwaguma nochatula kumutima, lwali lwakumeko lunaku, lwe wangambo njagala, you really love me ngamba. Lwaguma nochatula kumutima. Kikyekirinde so mwana gwe njagala mama, alibani alinkyusa omutima ne mmuleka. Alina maaso azula alinga emmunyenye yaka mu mpewo, teri alimundesa tebeere ggulu edda nsigala ntudde. Olunaku lwe yangamba buli wendulabe wange ebeera pate. Lwali lwakumeko lunaku, lwe wangambo njagala, you really love me ngamba. Lwaguma nochatula kumutima, lwali lwakumeko lunaku, lwe wangambo njagala, you really love me ngamba. Lwaguma nochatula kumutima, ngenkuba etonyelela nga nakasana kakirira, ngempe wefuwa eleta kawowoko mukwano, nga wendowooza simala ebirungi byakola. Ebisulo bisula kula mu biloto kuzukuka nga pilo, omulungi gwenjagala yandemye okwebaka oluusi nesibya. Omulungi wange yamanyi byakola nesanyuka, yalina ebyange byonna omutima gwange. Nalimuwa.